Simomondi yasiphalaphala sesiphithiphithi somqondo wami. Sithandwa sami, sasekujulweni kwenhliziyo yami. Ngizwe uthandiweyo wami. Asibambisane siqhube impilo sakhe ikusasa. Ngiyafisa sithandane ngokomphefumulo ngoba ngisho ungaphuma usazoqhubeka uthando lwethu. Ngizokuthengela uswidi dali, ngizokuthengela noncamnce. Kube isincamncam sothando, ngingowakho. Ngoba nawe namuhla, ngibe nawe kusasa. Ngizoba nawe nsuku zonke.
Ngizomthengela uswidi dali. Ngizomthengela uswidi.
We don't have much, but we happy. You love me, and I.